uphila kanjani, ukhipha umphefumulo, ngifisa ukwazi ukufila kanjani, wena utheke life. Iyeke lento fethi ngicela ungayigqilazi, usemncane kakhulu, still have a chance in life. Ukufila kanjani, ukhipha umphefumulo, ngifisa ukwazi ukufila kanjani, wena utheke life. Iyeke lento fethi ngicela ungayigqilazi, usemncane kakhulu, still have a chance in life. Hama still is my home, lapho ubuntu is gone. Sesakhetha ukubulalana, salahla amakhono. La umuntu uvela kuzonde, lapho umenza nganotho. Ngijaha ukuphumba ngaze bangishintshe inhliziyo nomqonda. Nisisabe nisirobo, njoba nje ninezono. Musumbulale, dabukisa kabi nisonde. Into okubulala abantu, into eyibothe engenangqondo. Competition nje futhi engeke ize kunike sicoco. Ngibamba inkunzi, ngamane ngilale ngadlile. No, ngeke ngiphenduke isilwane, mina ngathi Halloween. Niyofanishiye, ngoba nithi asibhadlile. Zosicimela kanjani ibani singalayithile. Nokubamba inkunzi, nifele emaklabhini engani nidaka utshwala. Mese nibona nohojandini. Khona okunye okwakuzenza inkinga emhlabeni sekushile. Mina ngisaphila, ubaniko layithile. Fila kanjani, ukhipha umphefumulo, ngifisa ukwazi ukufila kanjani, wena utheke life. Iyeke lento fethi ngicela ungayigqilazi, usemncane kakhulu, still have a chance in life. Ukufila kanjani, ukhipha umphefumulo, ngifisa ukwazi ukufila kanjani, wena utheke life. Iyeke lento fethi ngicela ungayigqilazi, usemncane kakhulu, still have a chance in life. Fila kanjani mjita ubona isidumbu silele phansi. Ngenxa umhobolo uyasikwazi sidubulele imali. Bamba amagqubu negqungu kumba abantu phansi. Udekorate emathuneni amagqumu agcwele phansi. Phila kanjani mjita izandla zakho igcwele igazi. Ubekise ngwetafuleni ngaleso sandla amagazi. Hlala uhleke nomndeni wakho ngathi akaze kwenzeke lutho. Hwale eminye imindeni is paying the price. Phila kanjani impilo ebukhazikhazi. Ngenyembezi abantu nangegazi. Nyembezi zomuntu awele phansi. Liyakhuluma ne gazi. Mese kufika isikhathi ngokubanika leso sinku. Bathintile nabo kulelo gazi. Siphila ngokusaba ngoba phela khona nina. Sikwazi nokuhamba inkunzi nibamba every corner nina. Nisazongqongqa umphakathi uzonibhonya nina. Njengogqongqa nicathe umhlaba wenu ngiyanibona nina. Fila kanjani ukhipha umphefumulo, ngifisa ukwazi ukufila kanjani, wena utheke life. Iyeke lento fethi ngicela ungayigqilazi, usemncane kakhulu, still have a chance in life. Ukufila kanjani, ukhipha umphefumulo, ngifisa ukwazi ukufila kanjani, wena utheke life. Iyeke lento fethi ngicela ungayigqilazi, usemncane kakhulu, still have a chance in life.